waliba magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baylo ka gobaday kulan la ka dooraday ururan doodo dadka la ku tira badan iyo hang hadal shoolan deegaan ee ka nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waliba ururku ku shaqeeyo doonaysadii lan hooji laay kulamada dadweynaga taas oo kalena walan ku gobada laay baasho dadka cod shoolan deegaana ankoreyntii gudoomiyaha ururka Cabdullaahi Hudow iyo Maxamed Noor Qoslaay oo ay madaxa isgaarsiinta ururku waliba aan qomada hubno ururka iyo waliba ay ku hadalana muhiimada uu bulshada leeyahay aasaaska ururku
forum lawaan in laga dhisay in magaalada Baydhabo forum kaas oo hadduu al yiraahdo u sameeyo doona alfukisa iyo wixii macnaha in ku saabsan citizen participation ama ka qaybgalka bulshada in arimaha oo decision ka oo lagu shado qusaysay ka qayb qaataan aan arintan waxa ka dambeysay in dadaal soo socday muddo oo hay'ad FCG ay ku tababaraysay ama training ku siinaysay oo nooc walba ah NGO ilaa 28 gaaraya laakiin ururkan hadda oo la aasaasay Soomaali forum for citizen participation ama kulanka ama forumka oo Soomaalida oo ka qaybgalka in dadweynaha lagu xoojinayo in ay bishaar weyn tahay in maanta laga aasaasay urur matelaya ama ka hadlaya u doodaya codka dadka wacalaha in laga tirayay yahay codka dadka aan awoodin in ay macnaha codkooda geystaan codka taas wax weyn ka tar doonta bulshada inteeda kale iyo ama maamul ahaato ama bulshada ahaalin laga doonto in ay wax badal oo lagu ama ay gaarayaan
Somali Forum for Citizen Participation oo yeeta dalad aan olayas dadka muwaadiniinta oo ogowna codsho email dheer-dheersiyan iyo maybo ujeedka lan aasaasi dalada waa taasu markii la aragay waan nanay la aragay hay'adda Euro Unionka FCG support gareys ururka yamayba in badan dhowrsina iyo tababar iyo capacity building siyaasadeed urur 18 deeraya markaas uba adigaaba mayba hadan la isla gurday in tunisiyadkii urur iyo fahmin waan ogaadeen in baahi noocan un geek meelan ka dhawaaqay Soomaali ka jirta saas daraadii meelan la ka dhawaaqay marka Somali Forum for Citizen Participation waa dalad lambaahanay in la ka aasaasay magaalada Baydhabo marka sababta ku dambeeytay mayb waa markii la ogaaday baaha ka jirta oo leeyahay dadka muwaadiniinta ee Soomaali ku nool oo indheeran codsho meel dheer saas daraadii la aasaasay
in 3 days ilaa iyo 16 urur kaasi ta ka shaqeey doonaan dantu guud gaar ahaan urur bulshada rayidka waa lan ku doodan in dadku xuquuqdiyo in raad sidoo korna lan gordo qolada advocacy ee dadka codsho meel in deeran ana saytiya insha Allah in dawlad ahaan iyo maamul ahaan iyo bulsho ahaan balbanka doodo doognay in tii xuquuqdiyo meel geysina
sida lan hela dawladdi iyo meel raayse dawladdi iyo lan ka hela bulshada dhatiyo linka dhex adeega oo xiriir wanaagsan lan ka sameeyay marka saasartii ay baahida jirta iyo sheentii intii forum kun la sameeyay way ba taasayti ni dhaliide amskaleta door muhiim ah ku qaadatay FCG taasoo meel raisin jeegada door meel raisin jeesina iyo October nin siyaasi hatana seminaaradii uu ku qayb galay iyo waliba iska aqoonsanay miskala iska fahamnay intii forum kun la sameeyay
intii oo meel badan oo decision maker ka yahay qayb gal karo miskasi oo fadhiyad karo codkas iyo jeedi karo laga soo baahay dhalinyarada haysta baahay haweenka intii meel isku sheegan karo waayo hog meel miskoo mudalad la aasaasay miskoo dumi miskoo dumi kan la hayso ku diyo marka dad ka shaqeeyo la hadal badan bedel kor laakiin ururka sheegays wal badan bedel kor marka urur badan nasiyan wal badan oo markaas oo meelo u baahay badan oo ka jirta kan yaa la bedel kor dalka sanawada dalad oo muhiim ee oo diirinta la ka saarta falsaad kala ka jahsamay timsan ee oo markaas kaalin ku wad kala haytan idan ku mahadnaan walaba rajayn inta dalad oo mirdhaleenaado doonto waan aan badan ka shaqeey doon waan antan ka ka doon mir badan diir doonto waa natiijo fayl wax ku hadoonto bidhaar dadka oo timki oo ku shaqeeyay mis timka dantay inta dalad saban dhigo mas ku shaqeeyay iyo aan antan horan si wado doonan